Ni MC Rezi, MC Rezi, MC Rezi, MC Rezi. The Generali, Generali, Generali. Home Jams, Home Jams, Home Jams. 006. Ukiona simba ametuliojo na tunga sheria na uzito wa meli utishi bahari. Aba sikiziba kushoto mina pita kulia. Yani nafanya mambo mchaka mchaka. Nambua pole pole ya kobe dwe mfisha mbali wewe. Twende wewe.
Tuleza na yeye mbago keshe na yeye. Tuleza na yeye mbago ruke na yeye. Tuleza na yeye mbago keshe na yeye. Ye dada na vyo teta chura chura. Ye dada na vyo ruka chura chura. Ye dada na vyo teta chura chura. Simchike uyo dada, simchike uyo dada. 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 Ye dada na vyo teta chura chura. Ye dada na vyo ruka chura chura. Ye dada na vyo teta chura chura. Ye dada na vyo teta chura chura.
Kiuno, mabega. Kiuno, mabega. Kiuno, mabega. Kiuno, mabega. Wanangu twende kushoto, twende kulia. Wanangu twende kushoto, twende kulia. Wauni twende kushoto.
Cheza na yeye mpaka keshe na yeye. Cheza na yeye mpaka ruke na yeye. Cheza na yeye mpaka keshe na yeye.
Cheza naye, cheza naye, cheza naye mpaka kuche. Ruka naye, ruka naye, ruka naye mpaka kuche. Cheza naye, cheza naye, cheza naye mpaka kuche. Ruka naye, ruka naye, ruka naye mpaka kuche.
Cheza na yeye mpaka keshe na yeye. Cheza na yeye mpaka ruke na yeye. Cheza na yeye mpaka keshe na yeye.
Ye dada anacheza mwenyewe. Ye kaka anamukamatia. Ye dada anacheza mwenyewe. Ye kaka anamukamatia. Ye dada, ye kaka, 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 ye dada, ye kaka. Ye dada anacheza mwenyewe. Ye kaka anamshika mwenyewe. Ye dada anacheza mwenyewe. Ye kaka anamshika mwenyewe.
Mwite tena. Aje tena. Mwite tena. Aje tena. Mwite tena. Aje tena. Tena pigan coffee, pigan coffee, pigan coffee, ma zela. Pigan coffee, pigan coffee, pigan coffee, ma dada. Pigan coffee, pigan coffee, pigan coffee, ma zela. Pigan coffee, pigan coffee, pigan coffee, ma dada. Pigan coffee, pigan coffee, pigan coffee, ma zela. Pigan coffee, pigan coffee, pigan coffee, ma dada.
Wonyesho na vyo cheza, wonyesho na vyo ru. 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 Wonyesho na vyo cheza, wonyesho na vyo ru.
Cheza na yeye mpaka keshe na yeye.
Cheza na yeye mpaka ruke na yeye. Wonyesho na vyo cheza mchezo wa singe. Wonyesho na vyo ruka mchezo wa singe. Wonyesho na vyo cheza mchezo wa singe. Wonyesho na vyo ruka mchezo wa singe. Wonyesho na vyo cheza mchezo wa singe. Wonyesho na vyo ruka mchezo wa singe.
Wewe wapi kama una mawazo kapembeni, wewe msiko singe umeshika. Wonyeshe sasa wewe kunywa pesa kuzoe team tenga. Wonyeshe.
dada na vekecha miuno, dada na zungusha miuno, dada na vekecha miuno, dada na zungusha miuno.